I am deeply concerned with the recent coup d'etat in Burkina Faso.
Ne kuna sirilen don kosɛbɛ kɔsa fanga ɲangiri min kɛra Burkina Faso. Sɔdasiw ta baara ye min ye ka se k'u ka jamana ani jamanadenw lakanda, a ti bin olu ka wuli ka to ka foroba fanga kɛlɛ. An y'a kɔlɔsi ni nimisa ye jatigɛ waliyakɛlaw olu be nunu mara nunu na, o be kɛ sababu ye ka lafiya ani diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲasuma ɲangiri. N ka weleli ye min ye nunu jamana sɔrasi nunu ma, o k'u ka sɔrasiya kɛ o ka cogo ra ka se ka foroba fanga baaradaw jɔ
and reestablish the democratic institutions.
Dɔw bɛ fanga ɲangiri tigɛrɛ fɔ. Nunu wagati nunu na fanga ɲangiri tigɛrɛ bɛ fɔ, nka o ko nunu kɛ ka nɔgɔn. Demokrasi danbe o ti bɔ adamaden nunsɔndiya walisa nunsɔngoya ra. An ka mara nunu demokrasi olu ye danbe ye min ka ɲi ka lakɔrɔsi. Fanga ɲangiri o ti bin.
The value that must be preserved, military coups are unacceptable in the 21st century.